Ebyenjigiriza bazzeemu okubira gavumenti omulanga okwanguyako okutondebwawo kw'olukiiko olugatta abasomesa olwakazibwako erya National Teachers Council luyambeko okulondola omutindo ogw'ebisomesebwa. Okusaba kuno kudiridde ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ekya UNEB okutegeeza nga bwaliwo okweyongera okw'okukola obulungi mu bayizi ab'ekibiina eky'omusanvu omwaka oguwedde, wabula nga gw'omuwendo gw'abaana abaafuna obubonero obuna mu bigezo byonna gweyongere okukendeera. Okusinziira ku byava mu bigezo ebyafulumiziddwa ku nkomerero ya sabbiiti ewedde, abayizi 338 bokka be basobodde okufuna obubonero obuna, ate abasoba mu 77 ku 180 ne bagwa n'enkoona n'enywa. Kakati Filibert Baguma saba wansi wa unatu agambye nti embeera eno eba ku bukodyo obukozesebwa mu kusomesa abayizi era nga yeetaaga okulondolebwa nga kikolebwa olukiiko olwogeddwako waggulu.
If we have the National Teacher Council in place as a regulator, so that if you are caught in examination malpractice, we don't go into the processes of endless investigations and court processes, because the regulatory body will have the mandate to manage instantly and punish the culprits. That will further reduce and minimize the malpractices which take place during the examination process.